Laiti kama ninge ijua kesho, nobody knows about tomorrow. Sinanda wamenye. Laiti kama ninge ijua kesho, ninge epuka mateso na yopata leo. Ninge chishusha nisinge giza kukupenda, kwa mwingine nisinge kwenda. Kama nilikutamani, nikuweke nikwache njiani. Basi baby, 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 please. Basi baby, 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 please. Nikikutazama usoni, naiona roho ngumu iliyokatishwa tamaa ya kutopenda tena. Ningekuwa mwanaume mwenye hofu ya Mungu, wala nisingepingiza kwenye jaribu la kuchukia. Wanaume wote chini jua, jua. What goes around comes around, what goes around comes around. Sikuona umuhimu wako wakati wa uwepo wako.
What goes around comes around, what goes around comes around.
Nimeshamtuma njiwa akufikishe salamu. Usinilaumu, usinihukumu, nina majukumu. Kwani wapi nilikosea au mapenzi sijayajua? Ningezaliwa upya kukufurahisha. Kuna magumu niliyapitia mbele ya macho yako, sikuweza lia, nikavumilia. Kushia sio hadithi yangu, mikononi na pingu ya penzi langu. Kulili na penzi langu, kulilinda, kulilinda, kulili na penzi langu.
Kuna magumu ninayopitia na kaza moyo, mbele ya macho yako siwezi lia. Kuna makosa nimesha kukosea, nikikumbuka wanalia.
Unaona kama nilikutamani, nikuweke nikwache njiani. Oh no.